Massa Wood, Kenyan boy, Yanitoto kiboko.
Anabongela nundu, akitembea mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Mtoto kiboko, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko. Nitadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze. Mwambie yendo nadai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobali. Akinipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Mtoto kiboko, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko. Katika shiro, yuma ulivyo shona doro. Nikikupata wagodoro,
kiboko.
Nato katika shiro, yuma ulivyo shona doro. Nikikupata wagodoro,
kiboko.
Yeah, yeah. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko.